Ah, wanda jimus kemwa itulela.
Oh.
West side music. Ah. Unaloba talente testi hao.
Okay. Kono inge.
2019. Hanika kuza musike makomoka. 2019. Musika lewi kuti ni felile. Muzi muzi guli wai wai wai. Haukuzi jeso. Wai wai wai. Kisari wa minandaji. 2019. Nikakuza musiki ya makomoka 2019. Kuna nizee muze nilata kupate hana. Muzi muzi guli wai wai wai. Haukuzi jeso. Wai wai wai.
Katima swati in the house.
Kisari wa minandaji.
Mwaziva mwabulo zimona ingelela. Neke kuitulela kina yasa shimbelela. Mwa muziki keni shungula fela. Taba ilimu konji femu moka shwela kuleka neke komu. Hey. Kwa ule uleba tuvani kuteka mane wali kulimwendi nilungu wani kutetu. Wale na nilukela kubasi buwana buwana zezi zama hela mwali mota zale za si buwana buwana. Wakani kuteka ngachwa ni watu aba kautwa kulina seni vele kela mtu. Wakani kuteka ngachwa ni watu aba kautwa nitamezi watu zali mulatu. Nivata kuvele kela faa kaunti nive kwa teni nikakatelele ka amounti. At least ituru mufapolo tini totu swala nima setu pula tuwa mwasiti.
Hanika kuza musike makomoka.
Musike makomoka.
Hey. Musika lewi kuti nifele.
Musi muziki
ni wai wai wai. Haukuzi jeso. Wai wai wai. Kisari wa minandaji. 2019. Hanika kuza musike makomoka. 2019. Kuna nizee muze nilata kupate hana.
Muzi muzi guli wai wai wai.
Haukuzi jeso.
Wai wai wai.
Kisari wa minandaji.
Nivata kumente na maemo ya kamina fuwa inzi. Vasikano dautanga awa nivona mafanzi. Ala kambe wanivone langa kwa mashows. Noti kuno kupanga ni talk time kwa mafanzi. Hey. Nivata kuicha hela ya kwa face money. Kuna kuno ipatanga neke for maps. Ani hani sichawana stavisa. Seri sai kolanga lipina zeni zwisa. Kono nina kambe mwani utwisisa. Music ili nosifela ikani nyandisa. Music imu nati kuwaba uti wababa eza kuhirika kaufela vasafiwa. Chwale pili nikakuza ya niyo natamadili nyeva nataba shima. Bali kuloya ani kukuta chwale kimofaya. Mbali kembo jekashi una nisimba ya mbaya.
2019. Ani kakuza musike makomoka. 2019. Musika lewi kuti nifelile.
Muzi muzi guli wai wai wai.
Haukuzi jeso.
Wai wai wai.
Kisari wa minandaji. 2019. Hanika kuza musike makomoka. 2019. Kuna nizee muze nilata kupate hana.
Muzi muzi guli wai wai wai.
Haukuzi jeso.
Wai wai wai.
Nani swana inge Romeo kangombe. Nikoni sabere kifa ubele kile kale. Lipina vazi vinile kale kaufela. Sichava vazi latile kale. Mubasie bano vala vala fela. Lupumula nga fela molu kashwela kufela. Nikoba kali mukete utahoti. Aluri keni runanyalu ile kale hoti. Mweze kompea lizoni boti. Amuhoni abako nani neke kwa mavoti. Hakuna ya nifita babataku rapa hande. Chwale esiru na fonu rapile kare hande. Inge 2019 ni vata kubomba. Nisiele manyando mwendive na mutumba. Bona mwendiva sala takuwa pala. Kakuli nika chenu basa pala kutwara.
2019. Hanika kuza musike makomoka.
Musike makomoka. Jule.
Musika lewi kuti nifelile.
Katika swag in the house.
Wai wai wai.
Jule.
Haukuzi jeso.
Wai wai wai.
Kisari wa minandaji. 2019. Hanika kuza musike makomoka. 2019. Kuna nizee muze nilata kupate hana.
Muzi muzi guli wai wai wai.
Haukuzi jeso.
Wai wai wai.
Kisari wa minandaji. 2019. Hanika kuza musike makomoka. 2019. Musika lewi kuti nifelile.
Muzi muzi guli wai wai wai.
Haukuzi jeso.
Wai wai wai.
Kisari wa minandaji. 2019. nsike makomoka 2019 kuna nizembu za nilata kupate hana
uzi uzi kuli wai wai wai
haruku zize so
wai wai wai
isani wani
Katima Swag Music, music.
You know we blaze it. It's Katima Swag in the house. The Sheke Rulers. Yo, Victor Kapiri Kapiri, Young Justo, I say, Mr. Kez Kalaluka, Kumalo Dixon, yo, Jackie Mulilo, I say, Short Killer, and G, Cruz Piki, yo, Masialeti Mutonga, my big bro, I salute.
It's coming here.
Download it from westsidemusicblog.net.
Our mafari. Now, the latest notice.